nare, getting the paper, nami sidozi, pale, sini na staifa, speeding ngori, mshale, wezi ni kwepa, wanapata wori, wale, hata nikicheka, siwezi mess up, na all the best, nataka your dough, the record was show, na paka za show, I know, mepata your flow, na mimi sinipo, game ni simple, sio butua butua, my Kenyan people, mnipe mshiko, nisha lipua lipua, heshimu kipaji, heshimu talanta, kisha kazana, utapisha taji, heshimu utapata, tukitazama, chuki na hama, wana ungama, kona miniko apia, I fly like a bombardier, singi die, but I'm all that clear, shani skia, 130 ndo jina ya rapa, mistari mimi na vina na chapa, kuwa makini unapofika hapa, utabaki chini mithiri ya lapa, marapa fake kwangu ni sapa, nakula wote petiba kikapa, empty. 1, 2, 3, mini